leo yote nimekuwa na flashback
exclusive from melaplay.com.ng.
Wezi majimbaka leo na kutaka ni few hours na nasikia nimekuhata. Hii bash niishe inabo. Mina kudai, mina taka tuende home. Tukue freaky tonight. Rudia kama jana nili like. Na washa kando, no dim lights. Tandika towel juu ya sheets. Najua unapenda finger na utarelease. Fanya kama jana. Ukiva lonjare, alafu dunge hills, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndong, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu jo uike naskia.
I've been waiting on your love, anapenda niki come around. Said I've been waiting on your love, one of a kind, never let me die.
Big bati gali acha napenda tightness. Bedroom bully grab your back shirtless. Doof mpara roha dini baki backless. Namsetiaga vizuri adia na mwaga bank check.
Kifo cha mende nambia hadena
virai. Favorite position anapenda kwa behind. Switch position slap your haka ukidai. Ikipidi neza tag beshte wa mine.
Kiva lonjare, alafu dunge hills, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu jo uike naskia. Kiva lonjare, alafu dunge hills, alafu wina menaskia. Atu kichoma ndom, alafu tuinge zone. Shingo yangu ilambe naskia. Ukichukua lube, uweke kwa mkono, alafu nshike shike naskia. Ukiangalia juu, Barcelona ni ride, alafu jo uike naskia.
Exclusive from melaplay.com.ng.